Education is a must. A radio with a production.
Twala bana basome, guno mulembezi gwabatasoma. Tole simbyo sasule, balizi kudiza bwe baliziweza. Oba wana ndi wazala bawanvu, bawanvu nyonge mivule. Oba wana ndi wazala bamanyi, bamanyi nyo bachiwago. Basome seba fune amagezi, balikola ebya magero. Twala bana basome, guno mulembezi gwabatasoma. Twala bana basome, bakuguke mu byonna bye twalemwa. Twala bana bayige, bateseze gwanga likule. Balitindike ng'ende mpanvu, bali bayita kabazira. Tuba wana nti wazala banene nyo, ne batufukire mvubu. Boba bibita noba kuze jejo, yona biri bayita mugalo. Baliza nyanga bali menye neso wanyi, okunyiga kubenga kwa chigero. Gekede, oh. Bakabala ne balinde kuba lwerija bejerekede. Baguma omusana ne begwaka mukama bawandiride. Ne bwezi bangudo za kuzimbibwa nga ba professional. Ne bwezi bantindo za kuwanyibwa nga ba Kutuwa wana nti wazala banene nyo, ne batufukire mvubu. Boba bibita noba kuze jejo, yona biri bayita mugalo. Baliza nyanga bali menye neso wanyi, okunyiga kubenga kwa chigero.
Oh,
today. Educate the youth today. Don't you wait another day. We are the children of today.
www.mp3ugandanmusic.com